You're with SBS Radio.
E ova ile to lua fe tangata mai le Pasifika, ua amatao na ngā lulu e whaavai tāwi au se talia nei. E peilava o le polokalame lea ua leva o na manui aini si o ainga Samoa, mani si o tangata anu o le Pasifika i Totonu o New Zealand. O le polokalame le nei i au se talia, e talia ai tangata mai le Pasifika e whai ngā luenga le tū maui au se talia nei. I ngā luenga o loo mana o mia ini tangata whai ngā luenga, ae o loo ngāo ngāo, ma le maua i le antunuu. E pei o ngā luenga i le tauwina o le moli, ma le apu, ma le aniani, le to o tele ai i lātou o loo ngā lulue i le ai tele o Griffith i New South Wales i le Riverina. Ai le ai o Aladala i le tū i South New South Wales nei, o se a ai mānaia e tū matāwhanga e tele ai le atina e o vaa whangota po whaingā whaiva, ia tō e mānaia le malai tā polo le nāi iai i oleisi fairway e pei e alu ile matāwhanga i Aladala. Ua amatauna whaingā lue ngai ni ali i a fua mai tua valu, i tū valu. E tō lua i lā ua, mai tū valu ua maua lā ngā luenga. Whaavai tau, i lea tina e o vaa whangota.
That's what we're doing, nice and easy. Both sides inside and out, so start down here or start up on the plank.
Right.
Safety gear, goggles.
Yeah.
O se tasi o i lā ua, o le ali i o te uhi e timo ua lua masina o whaingā luenga le company. Mana ia whaalia o le autua lana malanga, ina ia whaingā luenga ma tau sefe sana tupe. Se i vānga nā le mā lulu na sāu noa te uhi e timo e matua te le atu le seleni e maua i lana ngā luenga nenei. Na ilo se tua inga tupe na te maua i tū valu, pe wha se fulu ina atu, le au wha i olona tatongi ua maua nei i lana ngā luenga i lungo le vaa whangota.
So, pay rates for the job, for the work, that's what I like. And a little bit cold weather here, it's new to me, yeah. And the experience I get, the more I get in Australia here.
O le isi o ila ua o le ali o tali manatu wilese o lo o whainga luenga whaatasi ma timo i le vaa whangota. Na sāu noa tali manatu o le autu umo ia, o le sefe o sana tupe whau oiso na fale, ia mawhaa o ongala na whanau i tu valu, na ia tu ualo na to o lua mala na whanau e to o whaa. Ina ia whainga luenga whaavai tau i Aladala.
The main reason why I'm here for my children's future. And more money, I build a house for the kids and send them to a good place for education.
E pei lava o le polokalame i Aotearoa, o le polokalame le nei ele malo tele au se tali e nei, e whesoa soani i tangata i le Pasifika e awala i ngā luenga. Ina ia te le atu, ia se tatongi e maua mai ai. Ai whesoa soani ai fo'i i tangata ma kampani au se tali e nei, i le tūlanga i tangata whai ngā luenga. Ai maise le tele o ngā luenga whaavai tau e whai ngā tau na maua i tangata whai ngā luenga ai. E pei o le pikina, o le moli, o le vine, o le aniani, ia male mga luenga ia i vaa whangota. O nisi o ngā luenga nā, e tele ina whaafai ngā luenga i tangata tāwhawhao tū risi. Ai mo le kampani vaa whangota le nei Aladala, na sāunua le pule le kampani Steve Basile, ana le ai tangata whai ngā luenga nei mai whafo, ua le ai sana pisi nisi. Ona e fiu e whaasalala uāwanua whai ngā luenga, e le fia tālo sanga, pele fi fai ngā luenga i tangata anu ui au se tali nei.
We wouldn't have a business. The boats would be tied up to the wharf or sold and we'd be doing something else. We struggle to fill the positions we've got with Australian workers and that. We've got a few good Australian workers, but we still need those foreign workers to fill the gaps and it's peace of mind for us.
Steve Basile. Na ia tā ua olo o naunau e whaafai ngā luenga i la ua nei mai tū valu, i ele li o Timo mao Wilese, mō se isi tolu tausanga, mā e naunau fō i etalia manisi tangata mai le Pasifika i la lo le polokalame le nei. E manui ai Timi, mao Wilese, ia e manui ai fō i, ma ia malana pisi nisi.
Yeah, it is a win-win situation. Like there's no industry or work over there. There's no infrastructure or industry, so there's no job prospects. And we need workers over here. We've got some good Australian workers, but we've still got gaps we need to fill. So it's a win-win. They get to come here and earn money to send home for their families, and we get reliable workers.
Olo ye fo ile nau nau nga ina ia toi fo inisio ila tau nei ia tunu o le Pasifika. E le ngata ua te lea se seleni e sefe e amatai se isi pi isi nisi po o le fau o se fale fa a o onga ai le whanau. Ai ua iei manisi o to mai fo e au nga i le soi fuanga i motu lai ti o le Pasifika. O le tausanga fo o lo fa moe moe e talia ina ai se isi to a lua afe o tangata whainga lue nga vai tau mai le Pasifika. Ma o se fua fuanga o lo o tali sapaia e le company Le Tuna Australia. Na sa anua le whaatonu o Le Tuna Australia David Ellis o se whaamama a venga tele i le company le yei o tangata whainga luenga e whaatu muina a vanoa e le o fia talo sanga pe fia whainga luenga i tangata anu u au se talia.
It keeps our industries viable. We struggle to get Australian workers and it's a problem that's across all agricultural primary industries. And this allows us to remain viable and to be able to support other industries in the towns.
Le whatonu o Le Tuna Australia David Ellis. Na sa anua le pālemia Scott Morrison, o lana whaamuamua lea, o le a ave, i a vanoa whaingā luenga le tūmau, whaavai tau, i tangata anu o le Pasifika.
Pacific labour mobility is one of the most important solutions for tackling workforce shortages right now and into the future. And Australia is committed to building on those labour mobility opportunities for Pacific countries and ensuring that Pacific countries take priority.
Le pālemia Scott Morrison, ae mō le ali o Timo, ia whaamuamua sona fale, ia masalo e sa so oai ma sona vaa whangota i tūvalu. Ia po sana fale fish and chips i le tāulanga o Funafuti.
I got two plans. My plan A is I got to build my house. Yeah, if I try to save money, and plan B, I want to run a small business, yeah, back at home. And the experience what I get here, I think when I go back after 3 years, maybe I can use back at home.
Mai tu valu olo o ngalu e whaavai tau i Aladala in New South Wales, lele i o teuhie Timo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.